mana kuna sina chine nuwano Eko nesina kalaka Unye jimeleze nenu wadunu Unu nanyo nafuneze koga unu Mbosi jike limadu nenu wano Mbosi afuko kelifoga unu Ndebu akalegu Umasi chuku gozi la gozi Masi chuku kelifako kilegu Afaji webu loku na wegu South Africa kanyi jelegu nyo Kanyi lulu na mwado fakale la kalinu Ndibu akalegu webiu wano Waka chijo kemonya banine kunu Wecho lezi boy inu wejebe Kailu nunu mwibo na fakale la kalinu Egade jeleti manchano Oge chifolo nyende nuwa bototano Ndoku na wego Debe na mbarnata Bajebi nata nibo wefala kawe nata Omwe lindi batalego na tobo dufa Ilo nobodo ni fe family kare lakali Ijoke mwenyata ni kube makapa o Babo ndoku na wego Ndoku na wego Nofaka nyinebu Mkwa Mwachimeleze na msuka odogu Odogu na Tanzania zio yimunu Odogu na Mozambiki ni bonyegu Mwachimeleze na msuka Mwachimeleze na msuka ni bonyegu Ojichuku buluzo nkizizi na msuka Peso na fonsuke zio yimu kabanibu Shoma managing director Only Bros Investment in Nigeria Limited Odogu Balubu Mekene Only Best Connection Worldwide Odogu Financial Secretary Dynamic Friends Club Ona Maputo Odogu Maputo Branch Ikoye Monashi Member Corporate Friends Club Odogu Alusego Na Maputo Yemu Machimelezo Nyoma Boy, money, boy, ego. Egade jeleti manchano. Oji mode mogo na Mozambique. Ojune mogo machimeleze odogu. Ezi boy, moga delema. Unyama gabani runige bimbo odogu. Kene limbo dozi akuyeno. Princess Morinu chizi tere wanyoma. Tipika yogo nyoma bili. Madam Godu, omo bidi ya gabani ru Ugele mali sodia, odigo jogwa nudia Ndiyo ma gabani ru Unubundo kuna wego Istroya haina siyo yemu Ibwendu bisyo yoro nipo nyosha Aguje benu mucheze odogu Iwe nenye ndiwe ni Iwe jeli mba shamba ni bunyosha Alaji ama chile fiyo Iwe limpopo na South Africa udugu Iwe limpopo ni bunyego Apu ye kale lakalo june mogo yemu Ojimote mogo iwe limpopo ni bunyosha go my mama. Ebony black, you know my gabani roo. Who gets a golden voice, my mama? Woman leader na South Africa, gabani roo. It's only a dicky fiana dee. You go limpo for you make it. You went to be so cold. Opening if any of the moon, opening if an all running the moon, but I would in the mess in South Africa. Would the Wabroqua Moody show? He went to be so cool, the moon. Does he want to make any of my kiss for that? Obelong, my people, Gabani, would the Wajo Mona to the Bunyama, would the Wajo Madonna Balos or the moon? Mala mali no nye bule bubo Ego yi kalela mosu Maga naba maga Eneli modo si akuyeno Lolo si omo koli mwanyoma Stenlesi mwanyoma mwanya neki nekili Mwanyoma biko gabani.
The best of it, my two ways in Jesus in the young.
ọjà tó fà mọ́ sùn ní ìyọ́mọ̀dọ́. Ọlùlù nílí nìbú ẹ wẹ́ bá yà tó fà mọ́ sùn sùn lòbòdì ẹ. Oúnjẹ sì náà bá sí wo ló kó àjẹbínú tó wò láyà rẹ fún Nádé ìbọnú ẹ̀kọ́. Omi sì ní kálísíá ní ìyọ́mọ̀ nkéńké yìí ìjúlù ìgbé yàn sanwó ìyá àtàlẹ́wé kúbé. Omi sìríkà lè ṣe ń wọ́n yí ìyọ́mọ̀ àbúyọ̀ ṣẹ́. Oúnjẹ wọlé yóò lò wọlé ìfẹ́ mọ́. Odoku Chidi best na Cape Town na South Africa kọ yẹ mú òjòlè gbóṣìlì. Ọmọ na Mozambique ní ìbò yẹ ego. Oúnjẹ nnukwu ego na Maputo ọyẹ mú. CEO Lion Angels PTY na South Africa Odogwu Kenele Modozi Akwunye mu. Ndidi Amagi Ibewu Ike o. Okwosile Eze Nwanyoma. Ọmọ Obidi Nwanyoma. Danjezie na Philippine mu. Danjege n'onye ọlụ ọma Chukwu. Pastor Emmanuel Nwobodo. Nnukwu mmadụ akagbu ugwu ka isi ji nnu na Nkanu West n'Enugwu ka isi bi ya. Onye ọma bi n'obodo oyibo obi n'Australia obi na Philippine nnu. Ego ihe kalịla akalị onye ọma biko gaba n'iru. Chukwu kele ya onde na okele ya ọfụma. O ji mmiri agwọ ọla ezigbo oyibo nnu. Onye ọrụ ọma Chukwu biko gaba n'iru. Nke ịlụlụ ka chi joke n'ebu nnu. Oge n'ezi ọyị anụ Dangote n'echia Odogwu Akwatu egwu one of Igboland niile. Dangote n'echia onye ego ego yi kalịla akalị. Chijoke nwonye ata n'ikwube maka ihe o. Dangote n'echia n'ebe onye ego. Obele nwa biko gaba n'ihu. Ị ga-adị ka echi n'echi adakwu akwụ. Chifokwu dị ilu Ugochukwu Ugochi Meleze na Nnobi Odogwu. Akaji Ugo Wano na Nnobi onye ọma. Ozi Oyim Obiko gaba n'ihu. CEO Threadland Global Link Nigeria Limited na Warrick Oyim Ujele Igbochili. Kedeli Mezi Bodozi Akwunye. Lọlụsa Amaka Ugochukwu Nwanyoma. Ọmọ Obidi ya Adadi Mmanisi Obili. Etu onye dị n'elu ụwa ka ifi a na-adị. Ndị ọma gaba n'oriru. Ka njie eke n'ezigbo ọyị ya. His Excellency Chief Christopher Okoye onye ọma. Ọ pụta ife adị n'azụ Igbo ka iseje. Chairman Managing Director Yemu. Governors of Carpet n'Iso Bili. Governors of Carpet Nigeria Limited Ogun. Ngị na Odozi Akwunye. Lọlọ Happiness Okoye Nwanyoma. Ajalu Ugo Nwanyoma. Ijoke Na-enyo Na-ekene. Prince Chimezie Ohana Ekwuru Mu. Obele Nwa Niile Ebe Agwụ Mbọ. N'Onye Umuzu N'Ọgbaru Ka Isi Ji. Malina Nwanne Mmadụ Abụrụ Ihe. Nwa Muzu Edo. Onye Umuzu Ezi Nwanne M Gaba N'Iru. Chifu Izuchukwu Obodo Eke. Ikwesi na nwata bụrụ ọgaranya. Alụsị ego na ọkịdị achala ogidi. Nna ochie Anaegwu achala ọma ekuru. Ya ka ọkịdị achala ogidi ji wee kalesịa. Chioma Managing Director Mortise Hotel. Alụsị ego na ịdị mma. Mortise Hotel na Lagos ezigbo ihe mụ. Onye nwere ihe onye n'onwere ife. Chief Arinze onye Sobili. Igwe Obenife nke izizi n'Uli Odogwu. Akwụba Eze Nwobili Ọkalesia. Na South Korea ka onye Mujere Igbochili. Alụsị ego n'Uli Odogwu. Onye nwere ihe n'ụwa n'onwere n'onwere ife. Chioma Managing Director. Akwụba Eze Executive Bar na Abega na Lagos. Alụsị ego n'onu Mekene. CEO Lotimat Nigeria Limited na Lagos. Odogwu Balu Olu Gaba N'Iru. Kedeli ya ku yumu anuma lolo betra onye mani male mama ya le kili kili mule chifa kubeze wonyu lo yodo eto ne dine nu wa kibia na ndi amaga banu niru onye nwelu nu lo woni fe o ibro ko monda kunna ukwaji na kona kwa ni fite na nsanine ekweje jobu na AIA odogu may your precious club ni sobili ambassador ebu jen club na Nigeria ogu efi na Greenfield Estate onye chichi B.O.T. chairman award of general fitness club onyoma executive chairman Greenfield Estate na Lagos na gogo onyoma jiri kwechiri Monday wa kunu onyegu odogu ni so na kunu agbegu chairman chief executive no dibago international company Nigerian limited onyoma biko distributor best gas in Nigeria odogu distributor best gas cylinder ni so bili that take UK corporate wire odogu ifeji maloga la Nigeria that take UK aluminium wire onyoma German director drink flow copper tube odogu ese copper tube ke na lunu Mesco refrigerant gas odogu onyoma biko gabaniru Denese limo dosi akuyi Lolo gegele akuna wanyoma A excellency di a wanyoma niso vili Wanyane gile gile unya akuna gabaniru Etwenye di kifi anake Tanje mbezi ya wide mili Tanje genesi boyimu Jivito mwali baku Oyimi kenga na wide mili ni Onye se akuga wawa Onye mwali yono mwali fe Chama managing director DCN Sports Limited Odogu Investors Hotel and Suit no were Olona Lagos ikesi boyi mo nachi Esi mweze nye lima Mbose opali nye ndi mwolo galige imbo funanya Onye mwali koga bani Eneli modosi akuyi Lolo tina wali baku Oko loka lisi ya wanyo magabaniru Ijele wanyo, wanyo mojibili Ijo kene vime kene Jifunandi vito mwele kwashi Obwefi wawolu gonia Oko nabwengu kukuli hejofo Esi ayi mo gabaniru Ese kweche nukuli fejofo Obele mwanego ya kaligo German director esi boye mo Ako one day service biti wali ni te dudu Unyo mane dima Oga lanyo biyosha Address nukuli yejofo Tende libo dosi akuyi mwanyoma Lola lide lekwachi omu wanyoma Omo bidi onyoma biko gabaniru Rizchuku dodi megu Apulu kandyo sulibu nukumamu Kepu vendu mwaki kengu mwaka odogu Asanu bilo lemu kisi jitmo Odogu ikenga gidi lemu Agani weli kenga avumpo Prince of Umoka nisu South Africa German Managing Director Emergency Eagle International Limited Odogu Denese Limo Dosi Akuyimu Princess Ichine Lodi Megu Mwanyoma Adese Lodi Oku Lokalisia Mwanyoma Ijele Mwanyi Nuku Mwanyi Chijo Kene Kene Ndi Oku Nabwego Ege Adeje Leti Manchana Thank you. me mamu bukalia ni lo bolu mamu maga. Eje nuno goza miga nuli.
Kai mano, amala.
Diego, 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 Di